banwa ngika sayo a Yesu na Don't hang on your hand, no. Amor, I'm not looking. Don't hang on your hand, no. I'm not looking for you. Don't hang on your hand, no. We're not looking. Hang on your hand, no. I'm not looking for
you. DJ Biko Quatch.
Don't hang on your hand, no. You're not looking for me. Ni anga no anyalonga dubura mokni kamba angeo ni anga no anyalo anga wach angeo ni anga no samoro weche na alokalo angeo ni anga no ataparo na alobedo mogwenyore Andano, andano, hasta lueta ya lo mundo remo. Don angeo ni andano, añalo cosa. Cuero bueno, chamo, le mo ma que es pa. A uno y ti no es male que quito. Y bueno, bueno, va. Wona wano le majuke ka wona yitino e majulo gowi iwenwa iwenwa baba
hey
nge wona wano le mojo bilo kagitimo misango ka wona yitino e majulo gowi iwenwa iwenwa baba nge kwere wano keto no amisa maricho Misa magsigu, misa magluende, ah baba. Ngiti moricho, okala kwana. Kawuno nyithino machulo gowi. Yeah, iwenu, iwenu, baba. Donga ngeo ni lapjaricho. Tuen mana koko inyimi, baba. Yeah, iwenu, iwenu, baba. Kataricho makwerewa emona neni Kataricho marungwenena Ngenyalo mona neni Kataricho maruwetena Ngenyalo mona neni Kataricho maruminena Ngenyalo mona neni Sama joga milungo mkone yinga Gini bole kagila mo Ananya sae abiro windi wanaweri choki Kawuna abiro na Abiro giricho marukwere na Abiro giricho maruone na ba Abiro giricho marpinywa Iye iwenu iwenu ba Wanungi esae mawinyo
Ipanu wangi kasayo
DJ Biko Quatch is back.
Kin dano dueña lo loyo ki kiripano ngi kasayo Katamano wetena manage nenya lokonya Ngegin begin gilwenje magikedo Kiridini tikalungo baba Tomano ngeya kapinyoru Kanguno gikiaya kilo
Sip na maya singo na matimo kodi Kimi angi mana weli Sip na maya gimana mimedona Kimi amu ya napaki
DJ Biko Kwatch
Tomoko wero dano anakia wero danonga Yomoko sungo mwandu anakia sungo mwandu Yomoko sungo dano anakia pako danonga Itero kwedo zelio kangeonga Etero dagi, jalio kangeoa Etero kwedo, ponwe noko Otimo kinda, ruote nigi sababu Omakochi, baba nigi sababu Odongo kenda, ruote nigi sababu Oto ebao, jaera nigi sababu Nochue gito, baba nigi sababu Ongule lao, kwoto nigi sababu Oninde bade, kwoto nigi sababu Woto ramo, danuma chuyo, taraso kiramba Wotona mo, dano machuyo tana so kiramba Jaero ramo, chuchina ata chulo negowi Yornya waro kelo tension, erode duanyo tilo machuwa tutu mundo negi Nogure mbali, baba nigi sababu Nosande mbali, wudwa nigi sababu Simbo kudo ni euye, baba nigi sababu Iswo egito, baba nigi sababu Makati jare mali, turwudwa nigi sababu Makati anye kama, turwudwa nigi sababu Kodongo duke bao, baba nigi sababu Morie mombage, donge nigi sababu Ayany moyanye kodo, donge nigi sababu Usipo ongericho, donge nigi sababu Jawarwa onge keto, donge nigi sababu Baba ongericho, jawarwa nigi sababu Na sama weri kama topolo bende siro we atim neli Jawana sama neni kama wasigune no nyego Donge ine miwijuri kipa koba Donge ane mange yungwono intimona Donge ane mange yonengo michulo na giremo Omiyo we adiali katuni ube Mio e adiali, sama pinyoli kama O mio e apaki, kipako jotelo O mio e asungi, kisungo jodongo Usipna ine mikao namba, donge we asungi kawuno Jolibe ine mikao namba, we apaki ba Omiyo we adiali, akata chua dagi Usipna ine wala mangeyo, ine faida na Usana ine biasara mara, ine ngimana Usipna ine chunya mayweyo kodo, ine misiraba Nyonge ine loyana, ine miyalo kuchena Inga na mafone, sama wasigulawa sip na ma umoleke samaleke yara yo mwandu ma umoduga orwaka gile uni manengo gite ine mi wiragi mo uwiragi mo manengo lete ushiro dalawa elime ine madialisari oparongi mana usip na ine maweriko usip na we ati menendi kalopoko teraba ine nenda omiyo jomadhier nono samawero sana mae sababu jomapenjo kimomiyo we donge mae duoko utieko urana donge mae sababu Utieko nyarana, donge mae sababu. Ongea ginyinga, donge mae sababu. Otona ebao, donge mae sababu. Otulogo penate, donge mae sababu. Oerongi mana, mana chule ango. Mi amo ya mai veo donde mae sababu Tu kiko tu chenate oriemo maga o chango ya Uira gimo kauna pich ni baba Parongi mana donde mae sababu Okonyongi mana kalewe richo a Tingo ya malo, mae sababu. Kero luenje na, donge mae sababu. Makodo sibuche, mae sababu. Sibuche ungeye, donge mae sababu. Kata matu ungeye, jalma ya ngweni. Donge mae sababu Ajuo kebe donge ye Donge mae sababu Yali okano iringa Donge mae sababu
Now hear this
Woy mwanda chogere mbiesu Mano jateko madoo Yesu mpoku no leo Nya kwa rubedi doki chwero rebi msalaba Ano dana dana na bido wendo nga Oh, ya teko
Sunrise Studios Nemo mane yeso chwero Emo tieko richo na duto kawono
Nemo mane yeso chwero Emo miyo kawona bedo mangi
Oh, remo no mane yeso chwere bau Emo miyo kawona bedo nano remo no
Mane
yesu chwero, emo miyo kawona bedo mangi. Remo, mane yesu chwero, mane yesu chwero,
Remo, mane yesu chwero, emo miyo kawona bedo mangi.
Neonge remo, ngamano ya gana jimi, neonge remo, dekora chemo mane pipa ya ye.
Remo, mane yesu chwero,
emo miyo kawona
bedo mangi.
Uchwade mali, molo nyelela Kutie kori chomba no donji na gono
Remo, mane yesu chwero
Remo,
emo miyo kawona bedo mangima
Dungo dungo nija teko Ini miwijuri kodadhi alanya saimano
Remo, mayaki ulworo Remo, mandunyo ulworo Remo, makansa ulworo Remo, remi yesu mane
Remo, mane yesu chwero Remo miyo kawona bedo mangima
Kami gota na wacho noru moduto Yesu, no kaumisika uterebao
Remo, mane yesu chwero Remo miyo kawona bedo mangima
Yawaro chiwongi mane ni mondo konye ngimana Anadana dana, abodora enyime yesu maruo
Remo, mane yesu chwero
Wajora miyesu
Emo miyo kawona bedo mangima
Enu wada
Neba komane mado chiwongi mane Kotho neba no mondo wene gimicho
Remo mane yeso
chiwero
Remo miyo kawana bedo mange
Apenjo ninye oremo kitiyo gimwandu
Kwa chusepe mado
dewa Dadi wa maraj
Remo mane yeso chiwero Remo miyo kawana bedo mange
Remo kochiwa rembe dekora la Wasika ducho donyo na kangema
Remo mani yesu chuero Emo miyo kawona bedo mangima
Sanu mano sande, iba umalo Emo miyo kawono la unyalorama
Remo mani yesu chuero Emo miyo kawona bedo mangima
Tonge ducho mano chuo ebono Poket na simbo samodhi waro jaricho mana
Remo mani yesu chuero Emo miyo kawona bedo mangima
Samani kure kindi jokuoge Nocho pandika mano dike kitepe
Emo mane yesu chuero
yes.
Emo miyo kawona bedo mangima
hey. Mano yesu musie pana Sejuko koda rateku Zamagene norumo Nichoto ima kobada kokide ukakaan
Nemani wana yesu Gole mag pen, iti mana duto, mana kwamu mano, mano mawacho,
mano mano mano, mano Yesu emasewa.
Sipe mako korona no nego chie,
to
ani mi ange mara tega biro tingi malo, mano mano,
mano mano mano, mano Yesu emasewa.
Kati wode mag ndara jomoko wogo kinyi, ok giduogi to ani ritongi mana neno mano. Jowete moko be woka di ofise Wogo marge en mana sandu Tegiti mwana ngwanu
Mwana mwana yesu
mwana
Wiyoka na wili ngikuma nigola Mwana mwana timona Omiyo chaka nyinge gwengwa ya ingwana Mwana
mwana mwana yesu
mwana Mwana magolo ngatape Mwana suna kode Mwana tinge malo ya e mwana
Mwana, mwana maduwa
Mwana, mwana
Yesu e mwasewa
Nero kambano siyepada Chujo dhili, chujo dhili na teka Mwana 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 winyo kubi Mwana 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 suna kota Aja nasara
Sami mwana mwana ngato, kitinge malo Ibiro winyo joneno, ni mate luminati Mwana mwana Yesu
Mwana, mwana maduwa
Mwana
Yesu
Tami mako bade ngato Kitingo malo Wasigu kata mwoyo Mago sababu ya ingona
Mwana, mwana maduwa
Mwana,
mwana yesu
Mwana ni moroba kata
Bade chuma, achogi nane Itima na mwono Anapaki nyaka doge mwono
Yesu Mwana, mwana maduwa
Mwana
yesu Mwana
yesu Anengi mana Asu doge mwono Etijena, asu dogi mwono
Mwono, mwono maduwa Mwono yesu emasewa
Usipe ma yesu mia, mana kumwono Dogo mara dogo, mana kumwono Mwono chodwa
Mwono, mwono maduwa Mwono yesu emasewa
Yesu maduwa, yesu maduwa
Nyasaye manie polo ase winjo huma mari Aruoth Nyasaye modak kamale ase winjo huma mari Kaparo hondni gi ranyisi timbeni madongo mia luoro Duong ni opong'o piny Duong ni maler opong'o piny sama ichung piny ni yengni gode madongo barore ni mo kata king'icho kend ni kirni gibwok ka gineno ler ni karie ng'ama loyo onge jele ng'ama loyo onge Nyasaye kikikala
Wathaluongi Luongi Mija kikikala makigweka
Ina Nyasaye maduo Namalo yonge rabi
Wathaluongi Yemondi Mija kikikala makigweka
Kikikala Nwo Nyero ninyime Nichopodo na Maneni timo negi Bati mayo lungo nyingi Ungeno yudo neno Bati mayo lungo nyingi Ungeno neno kendo Ana madhako timo siuro kodi Ungeno yudo woi Daudi otalo nyingi manigiteko Ungeni keto goli athelwete Nebukadneza otemo piem giteko niruo Nongeno chamo lumpakale Anyasae manigiteko Namalo yonge Haruo Mothaluongi
Mothaluongi Yemondi winja Kikikala makigweta
Inemaluongi Jodolona Kikikala makipara
Wathaluongi Yemondi winja Kikikala makigweta
Inemaluongi Inemaluongi Inemaluongi
Wathaluongi Yemondi winja Kikikala makigweta
Anaonge moro Manyalo geno Inegeno na ano
Wathaluongi Yemondi winja
Ka Yesu Hey Hey Ono ni chalo gili udu Mosiro polo koni kikocha Kaneno wono mitimona Ka Yesu Ebe ni chulo misango moro Kwaro tine deo kanyalo A Yesu Kupedi noroma E onge Yesu Dala nono Dala nono Hey
E onge Yesu Dala nono
Dala nono
Dala nono
Hey E onge imbaba
E onge Yesu Dala nono Dala nono
Dala nono baba
E onge Yesu Dala nono
Amado chulo na gowi Amado chulo na
Ajale
Ine mimenyo kayore moti kwa mule Imo nirena
Ratego yo
Ine midoko kanga ikapaka dogo Imo nikona
Kwa hiko mule nina
Ine mimenyo kayore moti kwa mule Imo nirena
Angamalo yonge
Come
on, baba. Aruth kirkala.
Samana to work more. Onyalo di nengo, onyalo di lal, onyalo ye chiwo. Mochul gino monyalo chulo, ekon wang gino modwara. Wante gimane wachiwo onge, reminya rombo neno warwa. Mana kode hera kende, awuro nengo mane Yesu chule ba. Awuro hera, warwa kene wayudo chongo. Mami waburu rito kwa nichongwa Joibrania Beach Matinda Biri Ndiko wacho ni sama Yesu nengima Ka Yesu noda kebo pinyini Nusiko echonge kosa yuwe Kode piwa kode lamo Hini milu ungini ya Kristo Ungeto kawajwangu waru wakumarini Ane piwa nga Ea soya manyalu kili njini ruwa Kime dandalo Ana sike chonga kamanyo wangiru Ababa konya
Giko mana yudo e chonga Abiro rito gichonga konya baba
Konya baba Abiro rito gichonga
Giko mana yudo gichonga Abiro rito gichonga konya baba Warwok marne ngomana yudo kichonga Abiro rito kichonga Konya baba
Konya baba Abiro rito kichonga
Wir mana yudo kasa e chonga Abiro rito kichonga Konya baba
Konya baba Abiro rito kichonga
Muya bibia kimeda nalo Ana si kechonga konya baba
konya baba abiro rito kichonga
nyinga mani lokona oketore abiro rito kichonga konya baba
konya baba abiro rito kichonga
baba lweta mani mako kamokoa abiro rito kichonga uno mitimona
konya baba
Hera mani yisa Ajiyo kweda Abiro rito gichonga Sira baba
Konya baba oh. Abiro rito gichonga
Neo kawinjora Niyara gingono Nana rito gichonga Konya baba
Konya baba Abiro rito gichonga
Osepe na mimia Kane ye Konya baba
Konya baba
Konya baba
Abiro rito gichonga
Giga mana yudo gichonga Abiro rito gichonga Konya baba
Konya baba Abiro rito gichonga
Nyithina mana yudo gichonga Abiro rito gichonga Konya baba
Konya baba Abiro rito gichonga
Wete na mimia Kasike chonga Abiro rito gichonga Konya baba
Konya baba Abiro rito gichonga
Wete na mibedo ndalo Baba Anasi gichonga Kasayonegi
Konya baba Abiro rito gichonga
Mama na mimia Kimero nindalo Abiro rito Kasa e chonga Baba
Konya baba Abiro rito gichonga
Tija no mimia Kane chonga Abiro rito gichonga Konya baba
Konya baba Abiro rito gichonga
Jaoda manimia Kasike chonga
abiro rito gi lamo e chonga baba
konya baba abiro rito gi chonga
dongu ngeyo jomoko e kinde mane gidwaro gimoro kuom ruoth jomoko ne nyalo mondo ne ginyalo mondo ekalu kaka Ana nosiko kodhi ekalu pile e kinde magiyudo duoko to koro kendo wache kalu wigi wilgo lamo dok chien jayalo kata jakwath koro chendo nikech odwane nyaka idhi e lamo
hey!
Jomoko kendo koro wacho ni Nyasaye ni kamora mora onyalo winja kata lamo mane oda ka dhi e kalu ok ochuno awuoro awuoro ng'uono Nyasaye
nanga manirwaka kadukoroma anarit gi chonga konya baba
konya baba nabiro rito gi chonga
tienda maniumo gi wote kawuotho nono abiro rito gi chonga kasike ero kamano
konya baba nabiro rito gi chonga
miwanga maniweyo kasike chonga abiro rito gi chonga konya baba
konya baba abiro rito gi chonga
gima mani singona ibiro oma abiro rito gi chonga ukana ol baba
konya baba abiro rito gi chonga
gima musiko mani singona abiro rito kasike chonga konya baba
konya baba abiro rito gi chonga
udi mabeyo mani singonwa wabiro rito kikelo kawane chongwa baba
konya baba abiro rito kichonga
tije madongo misingo kelo abiro rito kichonga kasayo pile
konya baba abiro rito kichonga
tije madongo misingo kelo na abiro rito kichonga kalami
konya baba abiro rito kichonga
katalamba misingo duoko abiro rito kichonga konya baba
konya baba
wiyo kuno
wiyo rito kichonga
wiyo kuno wiyo kikumi gola ruwa okana iye nye kodo polo maka
chonga popo
chonga deol nango
chonga popo
neoku wane jini
chonga popo
neoku wane jini
kwa
ine metema wakama
chonga popo
ruwati ine meye
kwa chonga popo
ageo kawono okija miri ya mbaba nisae marito singo
chonga popo
okana we kata chivilo
chonga popo
kicho kenu kumuteko kata nyama
chonga popo
eni kumuroni
mani abiro mani chonga popo
ero kamano kume yako mani singo
kajonga miluongo kude nyinga
romu siko kalamiyo
gine bolre kagila
ero kamano kume ana nyasaye ya singo ana wiji lamu ana changu pinyigi ana changu tuwechegi onge gimatamu Yesu onge gimatamu uoro temone nyitime echongi kanyo era nyisi mar bolori kibolori kedwaro kendo kisayo ango mamone timoni chonga pokol baba chonga popo abiro sike chonga kasayo bikmise timona kane chonga dongo kanyale lero te kasayo wono wir ine wono duoko kende iwacho ni misri chonge konyruok ajuoke ine michweyo jondagla ine michweyo Iseche manono kinde gikale Iseche manono ketho kinde Baba ine kende duoko Wabiro rito kuomye chongwa Katideko podi bira bira Esae podi bira bira Podi chenga chenga. Ne ok ichako wero kawuono. Warruok ni chako chon. Iwacho nini duomo e dhot.
Easy.
Emi donjo e dibet kone. Wanasika chongo awasai. Medo gino kumparo
na leo maracha
Eka kafupa bende ne medo Nena geno
kumparo leo maracha
Afwenye ni dhano bende lwenye loyo Inachomo kanye
Dina leo maracha Uwete na
Yesu kende ine maninyalo na Madino kukwanya dina leo maracha
Leonge Yesu Uwete na Dina leo maracha Tundine unge Yesu, iminena, inaleo marata. Dine ongo sana ni, unena, inaleo marata. Dine unge baba, kawono ni, inalewe ura. Tundine unge baba, oresa, odina donche. Dine unge rafa, ochango tutena, inaleo gitwote. Dine onge Yesu, owarae ura, inakuwa momara. Dine ongo sana, owarae die, inaleo mara. Dine onge Yesu, maumoleke, inonyera mara. Dine ongo sana, maumodugwa, inaleo mara. Ngama dinoresa, kadomche, inaleo mara. Tunga madino kwanya kamo kechwodo inaleo mara Nga madino para kaurati mamaras inaleo wetena Nga madino lwoka kalewe chode ine uro nega Nga madino resa katuterana inaleo gituo Makedona, inaleo mara. Kawono we ura diale, dialma parongi mana, inakuamo mara. Oete we ura diale, dialmotiko urana, inaleo mara. We ura diale, dialimo parongi mana, inakuamo mara. We ura dende, dialmomi amitli, inakuame kinbesena. Unena we eno motima kama Tuka wulo ni Unena rwakonanga eno motima kama Kawuno ni kuinja pako Paene nenda mapile Kawuno ni Unena chungo siepena eno motima kama Kwia kano wil kikumigola Ine mikwana kama Uyo kano wil, kikumigo laba, ina mitima kama. Uyo kano wil, masungo pongi mana, ina mitima kama. Uyo kano wil, kikwanya ipipa, ina mitima kama. Uyo kano wil, kiumoleke, enyima papa. Uyo kano wil, Kiti koduga, ina mitima kama osana. Ero kama no wati woni, ina mitima kama.
Ero kama no wati woni,
ati woni gichonga.
Ina mitima kama.
Long lot gipa, kati woni, osana. Ine mitima kama
Ero kama no achi woni
Achi woni na duto
Baba, ine mitima kama
Donge den gipa kami Ine mitima kama
Ero kama no achi woni
Baba,
ine mitima
katangi mana chiwo kamisango ine mitima kama
ero kama no achiwoni
chiwoni kichunya duto
ine mitima kama
ero kama no atingoni ine miromo pako galimbe baba
ero kama no achiwoni
ero kama no sana
ine mitima kama
ero kama no achiwo gidwanda ine miwirongi mana osiepna atingoni baba
ero kama no achiwoni
achiwoni
baba ine mitima kama
ero kama no emachiwoni aonge kino bada kele nyimi ba
ina mona mano achiwoni
ina mona dendi ba
ine mitima kama
ero kama no akoyoni ina mirasongi mana yalimbe
ero kama no achiwoni
ina mona chiwoni ero kama na
ine mitima kama
DJ Biko Kwatch is back
Ngimana ina mikonyaga Kawuno nge moro uwinjo pako ina mikonyaga Kawuno nge moro uwinjo luora ina mikonyo ngimana Kawuno nge moro madalendi ina mitima kama baba Tonga madinuresa kalewe ura baba Nama dinoresa kaleo gimofuna osanae Tonga madinoresa kawasigumanya ina leo baba
Hey
Nama dinokwanya kawasiguima ina mokoba Nama dinoresa kagot back twenyona ina leo baba Nama dinouma kajioringa ina kwamo sipna Nga madino makolweta, osieporinga, ina leo baba. Nga madino jola, kamoko baba, ine mitima kama. Nga madino gola, ikinshiboyi, ine mitima kama. Pero kama no achiwoni, Ine mitima kama
Ero kama no achiwoni
Achiwoni gichona
Ine mitima kama
Long lot gipa kachiwoni Osana Ine mitima kama
Ero kama no achiwoni
Gipero na duto
Ine mitima kama
Longa dem gipa kami Ine mitima kama
Ero kama no achiwoni
Yes, Yingi yes, or you do. And a lawyer, Kenda in your kumba. What you do, Ire? And I love you to man game. What do you do, Kue?
Yesu for me, Maringa Bire, Monda Yuri Konyo,
Yesu somiye maringa bire Munda yurie konyro Kristo meja maja wa
Yesu ije ivinja za malami Zipuro maka
yura Kristo, Kristo Yesu somiye maringa bire Munda yurie konyro Kristo meja maja wa
Majaloyo, manodaro jochile mericho, magmitusi, kumarpeto kayona, epinjopa, wagen kuome, amina. Yesu yatendwa. Wabula no bana pile kawa ogenu.
Ono Yesu hine jatelo kaise telo. No wabiro duwi kawa ogenu.
Yesu hine jatelo kaise telo. No wabiro duwi kawa ogenu. Yesu ina jatelo kaise telo Kwa biru lui kawa onge bilo
Yesu ina jatelo kaise telo vela Kwa luo bangi kawa onge bilo
Yesu ina jatelo kaise telo Kwa biru lui kawa onge bilo
Kwa binyo kufono toracha iya Tuana lungo Yesu manyalo konyo kandane
Yesu ina jatelo kaise telo Kwa biru lui Kaise telo,
toa biro lui, kawa onge kilo. Ano si puja neno nile, ano
jatelo kaise telo to wabiro luwi kawa onge gilu Jatelo kaise telo to wabiro luwi kawa onge gilu
Imatuna nilipe kete lueti wele manyasaye yekonye ngimana
Yesu ine jatelo kaise telo to wabiro luwi kawa onge gilu
DJ Biko Kwatch is back
This is DJ Biko Kwatch.
Gato
osiepe ringa tingo nyingi malo osiep na yo ine miroma kata nyuala jara tingo nyingi malo osiep na yo ine miroma Kato sepe wea Tingwa nyingi malo Sipna yo Ine miroma Tingwa nyingi malo Baba Ine maniluonga Ilo sababa natini Ine miroma Ekind mbese ilo sababa imonda tini Yesu baba baba miroma baka Yesu miroma denda baba mungo mapimo kudinya kwa rjese kipiti mengi mana dongo baba Hongo mapimo kodi japuonji winjori kodokini Duong koda pakumono doko